kwanza na kona nilishtuka. Kila ugonjwa napona nikikuona. Kama kikombe cha kahawa tunapokezanaga. Hata sijani wakitutukanaga. Yani kina nifanya farida wape habari. Kutana ona vitexti vimessage. Oho nitawa mtu nataba taba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitakibaga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wanimaliza chonde baba nishika shika shike mapada.
Minda mchezo ya kusugu waka gaga.
Kisha tende tuka ibunja bunja michaga.
Wanimaliza
shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do. What to do, what to do? I'm going crazy.
What does it move any roga, roga? Many shika shoulder, shoulder. I took on the gari wala boda. Uki choka ndaku beba, beba.
Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa nema za Mungu ipo siku tutawana.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy.
Baby, you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy.
My love.
Nataba taba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitakibaga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wanimaliza
chonde chonde mama nishike shike mapanya. Mina michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tuka ivunje vunje michaga.
Wanimaliza yeah.
Shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Shindilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.